Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'obuyisiraamu eby'omutendera gwa primary ku kitebe kya Kampala Mukadde ekya Islamic Primary Living Examination Board kifulumizza ebyava mu bigezo by'abayizi abaatuula omwaka oguwedde 2025 ng'abayizi 96 ku buli 10 ebibuuzo baabiyise. Abayizi 7704 be baamazeeko ebigezo ng'abayizi 15287 baayitidde mu ddaala erisooka, abayizi 10684 baayitidde mu ddaala lyakubiri, 278 mu ddaala eryokusatu, 211 mu ddaala eryokuna ng'abaagudde bali 122 bokka, ate nga 177 tebaatudde bibuuzo ebyo newankubadde nga baali beewandiisa. Omuwendo gw'abayizi okuyita ebigezo gwesigamiziddwa ku muwendo omungi ogw'abaana abeeyongera okutuula ebibuuzo, nga n'amasomero agaatuula ebibuuzo geeyongera okuva ku masomero 37 okutuuka ku masomero 45, nga ne disitulikiti mwe baabituulira nazo zeeyongera okuva ku disitulikiti 63 okutuuka ku disitulikiti 68. Abayizi abalenzi baakoze bulungi ebigezo bino eby'eddiini ku mutendera ogwa pulayimale, ng'abalenzi 55 ku buli 10 abaatuula ebigezo baabiyise, ate abawala 41 ku buli 10 be baayise ebigezo ebyo, so nga ku baabigudde abalenzi bali 57 ate abawala 65. Bw'abadde asoma ebyavudde mu bigezo ebyo eby'omulundi ogw'omukaaga ku muzikiti gwa Old Kampala, Sheikh Ismail Kazibwe agambye nti ebigezo by'abayizi bana byakwatiddwa era biri mu kunoonyerezebwako, so nga essomo lya faki erikwata ku byafaayo n'amateeka g'obuyisiraamu n'erya talibiya erikwata ku mpisa n'ennono z'obuyisiraamu ge masomo agasinze okukolebwa obulungi. Kitegeerekese nti essomo lya lugha erikwata ku kusoma olulimi Oluwalabu n'essomo ery'okusoma ekitabo ekitukuvu ku Ruhaani, amasomo ago gaakoleddwa bubi.
Kolewa mu ggwanga lyonna ku masomo ana lyabadde lya fiqhu lyaskoarinze ebitundutundu kyekinaana mu bibiri ku buli 10. Abalenzi 10 bagonna asookera ddala yabadde Mutaisaasira Abdallah okuva mu Lufuka Quality Islamic Primary School.
Ate disitulikiti ezisinze okukola obulungi kuliko Kapicholwa, Lyantonde, Palisa, Butebo, Nebbi, Mubende, Kibuku n'endala, songa disitulikiti y'erira Bundi Bujjo ne Ssembabule saako Kabale, Koboko, Mityana n'endala zezisinzeemu abayizi abataakoze bulungi ebigezo ebyo. Sheikh Juma Bachuti Chuchu avunaanyizibwa ku kitongole ky'ebyenjigiriza ku kitebe ky'obuyisiraamu kino asabye amasomero g'obuyisiraamu okujjumbira ebibuuzo bino n'okusomesa abaana bamanye eddiini yaabwe. Amyuka mufti wa Uganda Sheikh Dr. Afizi Muhammad Aruna Bukenya agambye nti abayizi abafunye certificate y'ebibuuzo bino basobola okuweebwa emirimu mu bitundu eby'enjawulo okuweereza eddiini y'obuyisiraamu.
Omuntu aba amaze okufuna certificate eya IPLE aba yenkanankana ne Imam Mulamba ng'asobola okusaaza, era kyembadde mbategeeza nga mbagamba nti beeyongerayo okusoma kubanga our target one Supreme Council kwe kubeera ng'abaana basoma, era y'ensonga lwaki tuyinawo university, tuyinawo n'amasomero n'okubeera nga program ya exams yonna ekolebwa Uganda Muslim Council.